nikiamka namshukuru kabisa, amenifanya nione jua mara mwezi na nyota. Yani kila kukicha hawaishwi na visa, binadamu tunawajua ukipata na kunja. Ya Rabbi nipe subira, nisiwajibu vibaya, kwani moyo wangu na sila. Mola nipe kima yangu, wanatamani nikose dira, wanantakia mabaya, licha ya kuonyesha fadhila. Walinitusi na kumdharau,
walinichukia.
Jamani mimi niliwakosea nini? Binadamu wabaya, walimchukia mamangu, walimchukia babangu, rafiki zangu wabaya wangu. Nikikumbuka mateso na visa vyao, walivyochonga wakiongea kunidhihaki matusi kwa mitandao. Asante Mola kuniacha ulinipangao, ulikuwa nami ukinitetea, uwasamehe kujaga walitendalo. Walinidharau, wakaniona na maana, tena wakasahau atoae Maulana. Sahau nilimpenda kwa jana. Hey, ya Rabbi nipe subira, nisiwajibu vibaya, kwani moyo wangu na sila. Mola nipe kima yangu, wanatamani nikose dira, wanantakia mabaya, licha ya kuonyesha fadhila. Walinitusi na kumdharau,
walinichukia.
Jamani mimi
Yeah.